jazzthemidunda.com.
Wewe na mimi ndo kuonesha mfano, wewe ndo hakuna minisha. Mbele kuna vita mapiga, wewe na mimi tutapita. Wewe ndio kuonesha mfano, wewe ndo tawanyamazisha. Maneno kila rangi sona mfano, wewe ndo tawanyamazisha. Wanachojua sisi kukutunza wewe, wanachojua sisi kukulinda wala. Wanatangaza tushinde maboga eh, wanatangaza eti na kufuja eh, eh. Wanasahau upendo wangu, wanasahau huruma yangu kwako. Waaminishe wewe kwangu, wendo najua mimi nani kwako. Wanasahau upendo wangu, wanasahau huruma yangu kwako. Waaminishe wewe kwangu, wendo najua mimi nani kwako. Niaminishe, niaminishe mama, wambie usiwafiche, nawe ni moja nyama. Niaminishe, niaminishe mama, wambie usiwafiche, tunashare na bandama. Niaminishe, niaminishe mama.
Family sana,
hela hela,
mimsela msela,
sina hela hela,
siwezi kwenda jela.
Katam tam baby, katam tam sweet, katam tam baby, katam tam sweet, yake tam tam baby, yake tam tam pip. Tambulishe kote kote kwamba mimi ndo baba la
hela hela,
mimsela msela,
sina hela hela,
siwezi kwenda jela.
Wanasahau upendo wangu, wanasahau huruma yangu kwako. Niaminishe wewe kwangu, wendo najua mimi nani. Niaminishe, niaminishe mama, wambie usiwafiche. Niaminishe wewe, nawe ni moja nyama. Niaminishe, niaminishe mama, wambie usiwafiche.
Niaminishe
wewe, tunashare na bandama. Niaminishe. Niaminishe mama,
niaminishe
na bandama.
Toka kwa bi,
anaitwa baga
notiboy.